Fox the 7.
If I find this tea, if I get Japan, see me up. Navuta picha mara kafa nimeanguka. Hivi mwanangu nani atainilelea? Mkubwa wangu wangapata mkumbuka. Kilo ya unga daga kumpelekea. Mazuri yangu wangapata atamka. Ama mabando ataniongelea. Wangapi watabeba jinesara? Wangapi watausili mwili wangu? Wangapi watafariji mama yangu? Watamfuta machozi. Na waza mama tazimia, tazinduka, taanguka, tanyanyuka, talia sana. Mama yangu kika kikumbuka mambo minga liyopita itamuma sana. Mama yangu nawaza, nawaza, nawaza. Ikienda mbele zaki nawaza, nawaza, nawaza. Sibota wangu sanga pi nawaza, nawaza, nawaza. Ikienda mbele zaki nawaza, nawaza, nawaza. Sibota wangu sanga pi. Wengi wataongea kuhusu mimi, uwabea, uwafitini. Kilicho ni uwa watasema ukimwi. Nilikuwa naendekeza chini. Na waza wangu wataka uchekelea. Mili kifaniki wawaisimali. Wakati wote tutaelekea, haina mmoja hii safari. Na waza mama tazimia, tazinduka, taanguka, tanyanyuka, talia sana. Mama yangu kika kikumbuka mambo minga liyopita itamuma sana. Mama yangu na waza, na waza, na waza. Ikienda mbili zaki na waza, na waza, na waza. Sibota wangu sanga pi na waza, na waza, na waza. Ikienda mbili zaki na waza, na waza, na waza. Sibota wangu sanga pi. Ifanya njapa sine hapa. Meneja doctor Babu Kensi, Mr. Tenende, Mopsi B7, Supporter Bero, MP Movie, Msobi Bokaka, Vanichi Bukaka, Fasa Teja Kaka, Cloudy Kaka, Diso Master, Anaitwa Mani Chipe, Ligo Media, Sasite Wewe, Anaitwa Kipande.
Soundmox B7.